studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altiner nogay lewru septembre jena yamde jabiri masilima e sappo e tetti der maison de la presse pamoko jottino nodo kabaruji du umar wiikalo gouvernement leydi mali ndi be kali wattu jono ko wiya Wagner natan li leydi ndi kanko horeje ministrem be sogel ko kala mayga o wiso wiyama yimbe le be joppan nokko ne anda funo dum way wurdu le ko warta ko yudum wajibi tan kambe dubbe pian dabareje hono faabotobe leydi ndi wobbe kasen kan yottirade le nokko dum won def jababuji din jalti asawer jabbino passo be le tem drafu dum baddi ki chapande jaddom musenga be gombe le leydi ndi ka kollitir sa jeewi yoga e paf ngala ande 20 septembre dum woni yitumo wurnde mali hemti ndima ko mudun wattu joni min kala politi en kaku lobbo so tamande mali huntuno ndima ko mudun de kudde kewdan teddina le nokko wattu joni wana non dum worri wayde birki don heba sembe le nokko o ngaram famtade dum e journal ngal di wonno sembe kabaruji dum min jogi non do betande di bismillah modon e hedaade Umar Waygal jodi do mikroji dido kanko noddete no hum jire won to boggi jamde to dum won ko wiya faddane ko sinina hakkune mali kanyi e leedi risi ndi fa hande dum wonde wadude halaji kanko premier ministre o le ndedo yontere won ko halido hen ka fa hande o labbinay hono golle o worri fa kebe famtar kedden Ali Sisi
kanko premier ministre shogal ko kala mayga o gondini jodagol so halda gol hala mudum wondi halede hakkune mabbe e leedi risi Wagner tay o halay inde mudum lewi horejo gouvernement o leedi mali ndi wondi landinaade tawa nyende fu golijibe mako bami aadi darnude golle mu en le leedi ndi ebe keba daranaade hore mabbe tiagal hipitigol laamu ngaddo sappo e jetti lewru uttu goljibe leedi mali yogaabe bami aadi yoppude leedi ni won nukule yogaaje dibe eggi wajibi kina yimbe taweto kabotobe heeta non holitiri wide kanko horeje gouvernement leedi mali di e juude kanko shogal ko kala mayga wajibi min jodo mi landondira so golijibe leedi mali bami anniya egude leedi ni jango hono mi ngatta adani kinami tawre dati goddi na o holitiri wiide premier ministre o suuda e mette mudum du feyi sabi ko kabotobe leedi mali hada yaade nokkule yogaaje de leedi ni de odo watu goto do holiti wiide fedde nations unies ne bami anniya beedude adadu himbe le kabotobe le fedde minusmane tawi wala fu ko be cettini leedi mali ni suudu ministre kumanido kabitidobe le leedi ndi ka holiti wiide wala fu kaldal kawral cinangal hakkune leedi mali kan e leedi rusi
yoga andambe kabar ndena guli leedi ndi ka kolliti laamu an hani famminde jamarnde ko woddi labbinano dum e hokka do e kabaruji du non kanko no dirteedo Boubacar Salif Traoré andando kabar ndena go hollitiri wiide kedden ko mo sifido hen do foccitango Ali Sisi
gouvernement leedi ndi ana hanno humpintinde bibbe leendi o mo hanno haltande yimbe no laabiri kabar o hono wordi ila fuddorde buri fu ndenaagu bibbe leedi ni fayeto yimbe labe warta goljidde dum wodani o mo hanno tawrede dati laabudi bawdo humpintinde bibbe leedi ndi hodum dum woni nga ana metti sanne yide martinobe kumpa wobbe woni kumpintinobe bibbe leedi mali do halaji di gouvernement mudum kay leede sella wondi dawrude leedi mali ndi abada holiti wiide kanyum ka banti hore mudu yure margal gondingol mako wiide won joddagol so hanne mabbe e leedi rusi wanano datul kanno do jokkede o hanano domle fa halaka yalta so heba humpintinde bibbe leendi bangal mudum minen ka e miloji amé premier ministre gondo to jon o ka joni fuddi andande kabaruji yogaji de leedi ni
la teneur de certaines choses
dido kabaruji fodo mba hebi dido bmm ande to don do page facebook kanye compte twitter studio tamani def 2021 jababuji din jalti dum woni hecci kenya no biireten holitan wedi yimbe jabbi be dum baddi ki yimbe chapande jaddom dido kabaruji lamo kanyo hokki dum be bi fu suka wonbe le sa halidi di bur passu dum region tawde ni tifanja tira gawo kanyo emenaka dum woni skambe tin yimbe kaldal e kawral hakkune mabbe e lamo o wattu jono hodo fu be mijile o do golle be bi sa jewi 11 ngabe dum woni passu be jati galangal do andal kedden fande Ali Sisi
asa wera sapo e jitti lewru septembre bettinu wakati 11h suudu kumanido landinde imuji le leydi ne yaltini jabungaji imuji def so kuyal ana yeno e gite sukabe jangobe yogabe yogabe ka ana mettanu
je passé je suis très content
mi passé dum weli kan sanne ka gidan goto passé dum nawi kan mi anda fu hono gadam fam hollitam dum nawi kan mi welte ke sanne ko passé mi dum ka bon gidrabe ke bay passude min darte mabbe e komito fa gasa yalla ko wartabe passa mi dem belti sanne ko
on est content.
sarabe sukabe jango be ka suuda e fi kanyu en du kuyal mudum le wi mabbe jande hitane hikane ka heba ma jabbinede tawede murtireji ngaddi hen di fu
le tem dron fu ko buri chapan en jagom en jatton passi minen sarabe sukabe sukabe fu min beltiki jangino be do golli le lebbi janaydi o hana yopirede ni tan
e jude misel en chinbe sapo e joy lewru october hitane 2016 dido jabu ngaji ka hollata fei andal sukabe jangobe usman almudu jottino hala mabbe
do
jaba buji do peneji non be do sukabe be dokkabe ko be kani wadde ko be ngada e fandi ciudi mabbe lamu anni hollitude hebi ngalule temdre fu yimbe le chapade jaddom tabbiki landul an hani wadde do hen lamu ko be an kani halande pibbe leedi fu ko
la vérité au malien
machine tinde wida tale imuji uto hitane 2021 imotobe ko buri yimbe le ujinayi teme didi chapantate didi wonno hen ebe pechano hakune centre ngaji ujinere teme de jetti le leedi ni
dum wondo sukabe jangata jande doddo wor leleedi meedin di kanko horeji ministrem be wiyama o yehi o dido yi ton dum won suudo be kan jangirde ko no dirde bibliotheque do ande de desete kanye fa yotto yodo be dewde be desata dewte mabbe ko ni fana mudo wi fo yirwina jande hon le jande doddo wor leleedi meedin di fa hande kedden ko ali sise be ni en do hen
jango be ka holliti kuyal mudum en sanne be joti odo anniemo be domno na hebo wakati jon ngabe narda lami be leedi ni wada ko wayi fu yalla darugol chuudi no hebira fu anan watta e nukule to jande do watte
pour qui connaît l'importance
ando nafa e darnde ko woni nukudo dewote resete fu ana andi odo woni nafa majjum e juude neddo jango dum ka weli men fa kaddi wala hin odo andi ko tordi men hande ana hebo wakati jon nukule kertanade fa jande do wada le leedi ndi ma dino hebira fu ana wade ni mum horejo gouvernement o shogal ko kala mayga ka waltini hakkilaji mabbe lewi mako dabereji kanti di warafa bame yella danugol chuudi no hebira fu ana ngotta li nukule kertanade jande do
afen de ngondi
wadde ko baye fu yella dabereji kanti di ana heba bamede no yaawi fewbe o do tikalla no imurdi yaden tayoreni wiide ni nyalade ngarode min kebata fe nukutu himbe be waawi jangudi lambe leji ni beedade gouvernement o darnu do hana lata tan darade so hala mine kani darade darne am e la idu motta bibe leedi mali tampi in mali so daro nyende fu an hala me jipina hakkilaji himbe wiide mu inde odo nokkuto dewte warta fa mare noddirta do bibliothèque nationale soud no chuudi joy yowetedo mudum nokkuto warta fo darne to do hectare ngay tati warata sundu darn gol mudum saddam gouvernement leedi ni warta daranade no holitiri wiide premier ministre
fedde noddirta commission vérité justice réconciliation be ngadi batu mabbe nokko noddirta CICB asawer jabbi nonde yimbe la sappo jeddon be torraji jotti kanye en jeso kalo hono bonandaaji jottiri don le o don nokko tiagal mududu be kolliti hono ko wembi be mbibe tinnobe totte hakkeji mabbe sobe totte hakkeji mabbe du kambe kan darnaade do kudde kedden kanko noddirta do dum Aminata Touré yo kanko jottino kabaruji be do yimbe be torraji jotti ko ma sifi do hen do faccitango Ali Sissé
c'est qui vraiment
fedde CVGR ne warafa ite to le nyalade ngarode fedde wonde won garo fa daro darne mako mide kuli fati dero fedde hinno goddum ko wana hennade tewtude hakkingaaji yimbele be tordaaji wada fewde mudum mi yimbele ko buri ujinaaji noga e go be tordaaji wada fewde mudum le lewru avril hande ne mi yimbele ujinaaji noga e tati gonga fedde CVGR no hunchan hoore kulleji fa hiwdi hala mudum hala yimbele be tordaaji wada e mudum waran yubbede le nyalade ngarode dedo jide warde so sedo yeso jama waran latade sababu e ude beddo yimbe haltande adna hodo woni
fanden imadra jamen do 20 septembre wattu jono min jotti kono kabaru birki woni worri leleedi malindi fa yotto yo hono kabaru ande den gorno kanyeno lamo wodno e teddinirede e gollir lamo no wondno e teddinirede arande no yogay andam be tarikiji ka kollitisa ewi nyalawma hande o malin kobe ko heewi jari tiagal hon dido golliji gorri fa kebben famtade fande kedden Ali Sissé
bande jungon nano fa yaade jungon nyaamu bamako do bibe leendi ka an hala fay suudata wiide no lami be leedi ni wordi hande ni ka wana ko neni dum en fi kolleji ma fa yettaade fu atawa yuruku yuruku kay yeddugol sariya tan woni dum yoppata be murtude wakati fu no be kollitiri wiide
kan ya shaymade
kay so laami be waytaama atawa dala o ko to fa jamande ana wondi fewde cittala mawdo dangal kebal kan ko nande
musiki ko ndibo
tawine commissaire gondo le fede mo nodirta bureau fédéral de pionniers du Mali holiti wiide titala o sabi ko yimbe be yopi tawangal mu en adama zantigi trawol rafi tawrede needi nokule didde fu woni bibe leedi ni teddinta kase sariyaaji de lindi joddo mudundi lambe leedi ni du wala fu ko watta yalla sariya o wona hebo gollirede rafi tawrede needi don fuddi so aronki marde suka mada di gallema di bolol warta hebude needi no yalla dum ana hebo waytede wajibi kina yimbe be wirfo e fina tawa mudum no holitiri wiide kanko adama zantigi trawle so bido leedi anda hodo woni sariyaaji di leedi mudum joddi do mum o anda hodo woni fina tawa hodo woni ko jabente na jabantake nokkuto woni ana ti sanne juudum ko laato biddo leedi lobbo ko hewe bibe leedi mali landabe do kabaru o ka fu holiti wiide heedin tingol leendi ana tiidi hebude lawol sanne so wanani yimbe be waytina wordi
ko nayri bangal nyaw coronavirus be bi kenyen yimbe len jetto nyaw o yaye mudun en yimbe tato ngoni samtanabe wala fu keddido le hen ana holitude hebbe nyaw o leeti medindi yimbe uyne sappo en jehom e yimbe chapan en jehom en jetto yon samtanabe yimbe uyne sappo en nayo e temedde do sappo en jetton heddibe le hebbe yo yimbe temedde jeyo e chapan nayo en jeyon en jara kabaruji meden coronavirus do faccitango mumini sendebu
Kejabe humani be kabaru channana Lady Mali kebbi yontere jabbinde pikiri AstraZeneca kesi yu yimbele be pikama nde arande kani wonde pikir mabbe didobal yu dunholiti vide dokotoro Ibrahim Jara e wi horejo gollirde humani do sakkude gechi nyawuji yimbele be anankani waddude karne pikir mabbe o me famina menna do majuna lindu hejo akti covid bismillah mon le majuna
pour la première dose 173,240
le pikir arande di ko yottoto yimbe le ujina temdere woni pesave le hakkune mabbe ana yimbele ko yottoto uyina chapan jeno pesave koyde ido bal mudum du holita wida ana heddi fa hande yimbe le be keba pesade koyde didi le pikir ngay ujina chapan jetti e teme didi kebaadi jondi yimbe le be keba no pesade koyde ido bal mudum wodani ni pecci pikir ngaji de hakkune region ngaji kulikoro kai sikaso segu gawo kan district bamako wala fu noddango mo me anni wadde e ko jonko golle o ana wondi jukure le nada yimbe fu be kebaayi pesade koyde didi yotto ni chuuli to pesugol yude nyaw covid 19 o watte
muni de leur carte de vaccination
hettine joni lamdi keddotobe men yo gollidin do men gondo yoroso Ali Haidara hebani men dun jokkan henna jababu dogotoro Alu Koulibaly horejo Sesiraf yoroso
Allo tama bunude sayaji neddo nyaw covid 19 ni mudum yufarati
ala way bonnade jaatu kadule neddo mo nyaw covid 19 nangi gotel ko kanda wadde ni woni lodde dum faala
tiabuma dogotoro Koulibaly faminde men do majuno yo do timmata hejo akti covid hande tiabuma no e hettinade do no fati njegito renude ko e mon e nu nyaw coronavirus
sijo tamani
Sijo Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Se gram de yelo hotni le reso ngaji meden to yimbe le joine kaborde holi tawede kanyi en chakki mobile gotin gel sur dogotoro nokko no dirte do koro be ngadi o do golle hakkunde koro kanyi e banje gara wakande mobile gel gandino yaade nokko no dirte do seware be jaade mobile gel ka gonno le hino be jopiti dun erudi seeda chakkal ko juuti mobile gel ko en gardam faado yoro do wattu joni be bi cioggu nyamdu jana wonde tiido ton sanne sabde be bi 5 kg maro cioggu mudun ngabbe an wonde so tetto nyalawma hande o udinaaji joyi be mbiyan wonno sotte ton arande ya ujina joyi e buttemed joyno do kollitiri wattu joono do yehi ton fa uyna jeddi le ngandure yorunde be bisa yehi le commune deboy kany le commune dirma wattu joono chakano wonde sotte ton uyna jette buttemed joyi cefa do 5 kg nengu maro non do kollitiri o wite sekrab do katten beta hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade hejo jame di do kabaruji fodo baye de do bema me ande to so ngadi www.topresstudio.org no noddi do odo numero viamo mere mere 37321 fande fandi e fe no kono ande do no do e sed yewtre meden de ana wodi wassalam yewtere meɗen nde waran yowa dow no wattu wondi e waylitirade wattu joni o tatteji leydi ndi fa no wondi e matude ɗon ɗum woni ɓamde ley saha leydi ndi fa jottira le wuddu leydi ndi ngulafeji so ɓami fa ceeɗu naati kañe wayde kammuji so ɓami fa ndungu naati e ɓuɓallaji mawɗi du so ɓami fa dabbundeji ɗi naati kawrital ngal noddirta koppungal ɗum woni kawrital nogay jeego ɓan jowi ngal dow hawaluji ɗum hani wadde ley rumde e rapo ley nokku maɓɓe noddirta écos ɓamte goho fa yettoyo no sappo e ɗiɗi no mbirten lewru novembre waroru ndu fa hanndeden hono ko nayiri imma darajinoɓe kani sakkirade no wattu wondi e waylitirade huɗo fuu heɓa ley hen ɗati heɗi kani nangede fa keɓen famtade gaare keɗe ko min e Aly Cissé min pewni on dow hen
le magazine parlant de l'environnement
kasaraji kammuni kañi e yorkole nokkule goɗɗe ɗum woni ko wondi e matere ñalawma hannden no no wattu wondi e waylitirade eɗum wondi e waɗude tiiɗallaji mawɗi tawede wiide imma daraja ne gondi e wadde dow hen fuu yimɓele wonɓe ley kereduuji ɗi kay wala fuu ko paamili hen ana tampile oɗo golle sanne fuu fota ndemoɓe awoɓe kañi e durooɓe fa yettoyo donsotoɓe wonɓe ley ɗeɗo nokkule keɗɗen koɓe ciifi dow hen
sewre dabaji fa hewi min joguinoɗo ga ɗi fuu ɗi mbati saabi ko kammuji ɗi ɓuytiko ɗum ka ana wembimen sanne hitande ɗu fuu ɗu ɓuuri yaade yeeso jameji ɗi bonni galleji amen saabi majji bonandaji fa hewi waɗde galleji amen mbiɗen gondi fewde tiɗɗalaji nawɗi ɗiliɗe ndiyameji ɗi ko kammuji ɗi ɓuytiko kutteje muɗum matama sanne to gase amen fay hunde wordano wordino arande saabi waytagol wakkati o liɗɗi ɗi fanɗiti heɓugol muɗum ndu wona ko newi mbiɗen kani ittude ɗati goɗɗi garoji walludenmen wutirde wakkati mon gon jongo min taykike hitande fuu leydi ndi ɓuuri yorde wala fuu ko fuɗɗata ɗo hen ko wawi nafude neɗɗo kase donki en andanɓe kabaruji muɗum ka holiti wiide saabi ndiyameji ɗi ko won le leyndi ko wawi nafude guese ɗe fuu ndiya naɓi arande fay so wona engrais so a reemi guesama aɗa wawino heɓude hen ko nafete ngal ñalawma hande so wona engrais chimique ngaji ɗi gattuɗa e guesama fay hunde a heɓata
miɗen andi dabareji mawɗi kani fiyade ley hen ñalawma hande o ɗum woni somin gaɗi kawrital mangal jowingal dow ha waluji ko noddirte COP non huminiɓe kabar haɓude no wattu wonde waylitirade kollitiri wiide feddinde noddirte agence de l'environnement et du développement durable AIDD kolliti wiide immadaraji COP ɗi yoɗi immadaraji mawɗi noon keɓɗen kanko noddirte ɗo Moussa Diarra le ndeɗo feddo woni e muɗum komo sifi dow hen
projet ngaji ka ana ɓuuti ana heɓa duuɓi ɗiɗi na duuɓi tati jon min juɓɓike projet ngaji ɓe golle mum en woni ƴewtade waytagol wakkati o ɓe miloji an ka ana heɓa projet ngaji capan jeenayi juɓɓaɗi gonduɗo wadde immadaraji yalla ana heɓa haɓude waytagol wakkati o le gollidal hakkunde amen yimɓele paɓotoɓe men min joƴini projet ngaji mbawɗi faɓade cañele ɗi yalla ana heɓa fewde kutteje waytagol wakkati o
andanɓe kabaru hawaluji kolliti wiide kawrital ngal ɗum noddirta koppongal ina wawi huncande hoorno hawaluji ɗi gorri fa yimɓe keɓa dow hen gikkelobbo keɗɗenmo kanko noddirta Soumana Coulibaly yo goto andanɗo kabaru hawaluji o wi leyɗele ɗi ɗiɗo torraji gondi e yettade ñalawma hande o kañen kani wadde dow hen immadaraji mawɗi yalla leyɗele goɗɗe ɗe ne paabo ɗum
yalla immadaraji ɗi ɓe gondi wadde fewre waytagol wakkati o ana yiye golleji ɗi nokkule ɗiɗi hani waɗede le leyɗe sellato kinaali leyɗe joguiɗi usine ngaji muɗi laatiɗi sababu bonnude fey hendu kon pofata hande hono États-Unis chine jaɓa ɓuytude le temdere fuu deɓe sappo gaz ngaji ɗi ɓe joppata e hendu hono no hollitiri wiide jiide fa hewi gaɗɗi fewre waytagol wakkati o
caggal muɗo haali ɗati kanɗi nanguede
eɓe kani jaɓɓude yoɓɓude leyɗe gala bawɗe sanne ɗu jawɗi mbawɗi wallude ɓe fewɗe tiɗɗalla waytagol wakkati o ɓe jeeɓa wallude yimɓe ɓe ndiyameji bonnani kasen du ɓe paaɓoɓe yalla eɓe keɓa haɓude rafi nguure kan e tiɗɗallaji goɗɗi ɓiliɗi e taccugol leɗɗe kan e rafi heɓugol toɓo kantiɗum
ko kammuji ɗi jokkidirta le leydi meɗen ndi ɗum laadiki sababu so nokkule kewɗe ndemal gasta le duuɓi ƴaɓɓinoɗɗi so heeɗede dowana matele nokkule goɗɗe ɗo kaddi ten beete hannde dow kabaruji amen jowiɗi dow hawaluji henji jeɗɗira warore
le magazine parlant de l'environnement